sala ya medumela ke go amogela gape mo thulaganyo ya rona ya The Sports Talk me mo tsatsi la gompieno go ona re tlhagela yane le gore go na le kgantse se monate tsa ga go tlhokofala ga le ga a ne le ngongwa o e le goreng o latlhegetse ke botshelo ba gagwe mo kotsing ya sejanaga me ke so se e le gore sone maAforika Borwa ga re se itumelele gotlhelele e nnile jaro e le goreng o nnile botlhoko thata mme gone anong yana re feletse e le gore latlhegela keo e le goreng kile a tshamekela setlhopha sa Mamelodi Sundowns mme gone anong yana na le mo tsebeng ya go o ipaakanya le setlhopha sela sa AmaZulu ko e le goreng na a feditse e le gore o sainisitswe kontraka ko teng mme ka go tlhoka lesego ba feletse e le gore ba latlhegetso yalo ke o mongwe wa batshameki ba e le goreng ba tlhwatlhwa mo Aforika ba e le gore botlhoka ba batlalo ba e le gore ba dirile bontle go fitlhelela se e le gore ba na le sona mme gape ga re tsamaya re lebeletse dilo tse ntseng yana re feleletsa e le gore re ipotsa dipotso gore a na e tlile go felela kae mo e le gore go le gantsi re tsamaya re latlhegela yalo ke batshameki ba rona moya wa gagwe o re ba le ka kgahi.
Catch me live on the Sports Talk, which is broadcast on densan.co.za Monday, Wednesday and Friday. That's where we're discussing football, cricket, soccer, athletics and many more. We're talking about sport politics as well. We invite different guests, players, analysts and many more. They will be discussing a lot of information, especially for you, densan readers. Let's meet on the Sports Talk, Monday, Wednesday and Friday.
Letsatsi la ditiragalo le e le goreng re le bone mo tsatsing la gompieno di 23 yalo tsa kgwedi ya November mo e le goreng go na le ditiragalo tse ntsi tse e le goreng di iragetse e nngwe gape ntle fela le go latlhegela ga le gaga a ne le ngongwa ke botshelo ba gage re na gape le CAF president o e le goreng ke ena Ahmad o e le goreng o tswa kwa Madagascar le ena o feditse e le gore o a beniwa a bena yalo ke FIFA for dijara tse tlhano yalo e le gore gone tlebe e le gore o beetswe ko thoko ga gona sepe se e le goreng o tshwanela ke gore a setha ga ba mmatle mo kgweleng ya dinao ga gona gore a ka boela kwa Madagascar a etsa sepe sa kgwele ya dinao ka gore FIFA ke yone le gore feditse ntsha lekwalo leo la gore ba feditse le gore ba mosekega yalo e le gore ga a sa tlhola batlega gore a ka tsamaisa kgwele ya dinao ya mo Aforika mme se sona se bulela ditšhono batho ba go tshwana le mo president wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Patrice Motsepe e le goreng lebitso la gage le feditse le gore la kengwa yalo gore e nne wa ba bang ba e le goreng ba tlo feletse le gore ba tsenela yalo ditlhopho tsa go ka ba CAF president mme gopola gore ditlhopho tse tlebe le mo ngwageng o tlang fa le ka di 12 tsa March mo e le goreng ba bang ba e le goreng ba teng mo Aforika le bona tlebe le gore ba itikelela letlhatsi yalo matlhatsi gore a na ba ka tsena ba nna yalo CAF presidency yalo mme o lebeletse yalo setlhopha sa Mamelodi Sundowns o bona ka mo e le goreng Patrice Motsepe ga ka fenya ntseng yana tshwana ke gore a tswe mo setulo sa gage yaka president ya setlhopha o feletse le gore o nna just an ordinary member ya setlhopha se le sa Mamelodi Sundowns mme dipotso tse ntse di tlhageletse ko bathong ba botsa dipotso tsa gore a na go Patrice Motsepe o itse sengwe ka kgwele ya dinao ya mo Aforika na mme karabo ya teng ke gore o tlebe e le gore o dirisana thata le diporesidente tse dintse e le goreng diteng tsa CAF mo e le gore ba tshwana ke gore ba moeme nokeng ba akaretsa batho ba go tshwana le ena Denny Jordan ba e le goreng ke bona ba e le gore ba itseditse lebitso la gage ko pele mme ka gore yalo go tlo raya gore ena a tlebe e le gore o lebeletse tsa kgwebo thata gore a tlise kgwebo go tswa lefatshe ka bophara go ba feleletse le gore ba itlisa yalo mo Aforika yalo e le gore Aforika ga ena di-sponsora ga gona sepe se e le gore sa iragala ga gona letseno le lekalo le ga e le gore go na le bogodu bo e le gore ba iragala yalo batho le bantsi ba presidente ba CAF ba e le gore ba tsene mo setulong seo se le ba feleletse le gore ba na le dinala tse telele mme ba feleletse le gore ba utswa madi yaaka ba buile fa le ka Ahmad gore go na le dimpho tse ne a di amogela ne a dirisa yalo seemo sa gage yaaka CAF president gore a feleletse le gore o tsaya yalo tse e le goreng ga a tshwanela ke gore a di tseye go ya ka the code of ethics tse e le goreng ke tsa melao ya CAF yalo mme ntlha nngwe gape e le goreng e tlhageletse gape mo letsatsi la gompieno ke gore Maritzburg United ba feleletse le gore le bona ba kgaogana le Eric Tsingla mokotlisi ya bona morago ga gore ba nne le dipholo tse e le gore ga di a itumedisa mme ba gopola gore mo mafelong a beke ba feditse e le gore ba latlhegelwa fa le ka la matlhatso kgatlhano le setlhopha sa Black Leopards e le gore le sona sa itshokolola mme ba feletse e le gore ba kgonne go ka bona phenyo kgatlhano le bona se sona sa feletse e le gore se 'ira modula setulo wa setlhopha sa Maritzburg e leng ena Faruka Rodia gore a feletse e le gore o tsaya tshwetso ya le gore wa mosekega morago ga kopano ba nnileng le yona mme dipholo tsa mafelo a beke Chakuma Chamadibandlela le bona ba fentse yalo Limpopo Derby ka nno e le nngwe kgatlhano le Baroka mme Mamelodi Sundowns yona ba feditse le gore ba fenya kgatlhano le AmaZulu ka ntlha tse nne ka nno tse nne go tse tharo yalo mme Themba Zwane a feleletse le gore o nosa tse tharo tsa tsona dino tseo mme le Cape Town City ba feleletse le gore ba gakgamatsa fa le Bloemfontein Celtic ka dino tse nne go tse pedi yalo mme Moroka Swallows le TS Galaxy ba tsamikile maleka a lefela setlhopa me ma Orlando Pirates bona ba fentse kgatlhang le SuperSport United ka notse pedi go e le nngwe, mme Golden Arrows yone ya tsameka maleka a notse pedi setlhopa le Kaizer Chiefs, mme Stellenbosch United ba fentse kgatlhanong le Chippa United 2-0. Ke setse ke go boleletse fa le ka ya Black Leopards le setlhopha sela sa Maritzburg United, go gontsi go e le gore ne ntse le gore go iragala mafelong a bekea, mme ke dumela gore le wena o nile le mafelo a bekea e le gore ngwa itumeletse jalo, mme ke solofetse gore mo bekeng e ntse re le mo go yona ke tla nna gape le puisano le o e le gore ke moporesidente wa SAFA Rejeni Jordan, e le goreng ke tla bua le ena fa le ka go belediseediwa fa le gaga Ahmad go tswa jalo mo CAF. Mme ke dumela gore o tla re sedimosetsa gore ga go riana kebe le gore re lebaka a na ena yaka o mongwe wa di-vice president, ke ene le gore o tlile go tsaya setulo seo na go tsweletsa pele, mme ke tla netefatsa gore ra mmona ra motlisa mo The Sports Talk gore o kgone gore o motswelele gore le ena a reng re Rejeni Jordan go tswa mo go nna metho sempetsa re bo re kopane gape mo tshelaganyong e nngwe.